lapha eNwakanda inekwanta mose muhle amanda futhi lapho ngena ngifuna ukuhamba nganga angifuna wena wedwa wena wedwa ngihlali uma ubona kusho ismile yakho baby you my bad girl you my bad girl imami mama are you so sweet like Fanta bad girl she just pull up in Wakanda inekwanta mose muhle amanda futhi lapho ngena ngifuna ukuhamba nganga angifuna wena wedwa wena wedwa ngihlali uma ubona kusho ismile yakho baby you my bad girl you my bad girl mami mama amabuya shiso kuno mintis angithi uyababa upelepe lukaro amadi ama emisis ene nyatanda ngisis amabuya shiso kuno mintis angithi uyababa upelepe lukaro amadi ama emisis ene nyatanda ngisis amabuya shiso kuno mintis angithi uyababa upelepe lukaro amadi ama emisis ene nyatanda ngisis amabuya shiso kuno mintis
Amabuya shiso kuno mintis, angithi uyababa upelepe lukaro amadi ama emisis, ene nyatanda ngisis, amabuya shiso kuno mintis.